abasawo muterekero lyo musayi limbale blood bank basabye bannabya ufuzo okutegeeza abalonzo obwetaavu bw'okugaba omusayi bwe babeera mu nkungaana zaabwe nga bagenda maaso n'okuwenja akalulu. Bino byogeddwa akulira etterekero lyo musayi limbale blood bank Dr. Ahmed Bumba bw'abadde mu lukungaana lwa bannamawulire.
Abazanyi abantu abajumbira abajja wano mwenye nga tubanoonyeza na mufiru gye babeera naye banga bajjagawa omusaayi era kubiza bannanga ab'omugaraja anti omugaraja amubambulizangako nnyo they really respond to our blood donation call.
Dr. Bumba musanyufu nti wetutuukidde olwaleero ng'etterekero ly'omusaayi limbale blood bank lirina omusaayi okwawukanako n'emyaka egiyise.
Ekyo kibuvuddeko ne tubadde n'obuzibu nga omusaayi gwe tusolooza mu mbale regional blood bank tegutumala, naye omulundi ogusookera ddala tulina omusaayi ogumalira ddala. Wenjogerera kati tulina units z'omusaayi ezisukka mu 10,000.